This is Ewa from Tanzania.
Yeah.
Morris Kiria and Hemdi from Uganda.
Carl.
It's a dedication to all Africans living in poverty. Yeah.
Sombe mambo ya dibike peso sishike mfano mtu pukutike utonekana sila dote si chochote utonekana kara kwa watu siku zote wale mwengu awatakupa mkono magonjwa takuvuta ndana shimo utakata tamaa utandamwa na bara pumzi tovuta kwera kwa lusombe kawai survive for fitness never trust nobody this word of witness watakukana hata kama ndugu zako watadidi kisema hawajui hutokako mama chakulia hali onani majaribu tu ya dunia ipo siku mambo yako tatulia utaweza takusau ya zamani lupitia oh hii dunia
Bagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Bagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Hey yeah
Wapo wapi marafiki loko nao Enzi zile pesa mekutembelea Awapo tena nawe wamekukimbia Sasa uko liko tayara na kukandia Mki wako nae nataka taraka Anasema maisha nawe mesha choka Anataka rudi kule kwa liko toka Sababu maisha nayo ishi nawe mesha choka Ada ya watoto jalipia Kodi ya chumba nayo nadaiwa Unazidi changanyikiwa Ata unajuta okwa ninu lizaliwa Pige moyo konde Maisha uyashinde Bado safari ndefi yenye miba na mabonde Swage kinyongo ata kama likutupa
Remain strong, this wanna be jealous, that's all
Bagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Bagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Binadamu sio watu Ukiwa na shida utoa ona Ona sasa wamekimbia Ona sasa wamekimbia Bagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today Bagalalina Kendo kore Oh Kendo kore Oh Bagalalina Kendo kore You should think about tomorrow Not only today, Bagalalina Kendo kore, oh, yeah Kendo kore Binadamu sio watu
Ni kweli atakupenda ukiwa na kitu tu
Ukiwa na shida utowaona
Watakujali vipi ukiwa na shida ndugu yangu
Ona sasa wamekimbia
Kali, Rashid
Sasa wamekimbia
ECT Master J
Ona sasa wamekimbia
Maisha na panda mbili Usifu moyo Zingatia Sikia Siku zote ndio yanavyotokea